magnaanshaha korontada in badan oo ka mid a gobollada kala gedisan ee dalka ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dad badan oo kenyaana, iyagoona cabasho arrintani ka muujiyey, sheegana in arrintani ay tahay mid ganacsigooda dhaawacaya.
abaarihii 8-dii fiidnimo ee habeenimada xalay ahayd ee xaddu ay baxaysay isniintuna ay soo gelisay ayaa qaybo ka mid a gobollada kala gedisan ee dalka oo ay magaaladii Mombasa ay ka mid tahay waxaa saameyn ku yeeshay korontada oo hal mar go-day. shirkadda tamarta korontada ee dalkani Kenya ee Kenya Power ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in qaybo kala gedisan oo dalka ka tirsan in korontada ay ka baxday cilad ku timid awgeed, waxaana bayaankooda sidoo kale lagu sheegay inay ku howlan yihiin siday xaaladda caadi ugu soo celin lahaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan. bartamaha waddooyinka magaalada Mombasa qaar ka mid a ayaa kaamirada warbaahinta haystaa waxa ay qabatay mugdiga iyo weliba sidoo kale madowga qaybo ka mid a waddooyinka saameynta ku yeeshay, taasoo ay cabasho ay ka muujiyeen bulsho aan kula kulnay waddooyinka xilligaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. hadda 6 saac waay, 2 saac sida nooga tagtay korontad ilaa hadda weli ma yimaan. marka dhibaatay nagu sameysa waa kulayl, midka koowaad kulaylaha waay. dowladdana wax tallaabo ay ka qaaday ma jirtay, marar badan way soo noqotay. marka tallaabo xoog leh inay ka qaaday, mar dambena aan u qornaa jeclaan lahay. korontada tagtay midda hore istabaalo qaar maaragtay qaar backup qoran oo maaragtay generator wax yeelan qaar aan lahayn jira. marka korontada iyada maaragtay hadana wax kharash ku socdo waay, lacagta waa la bixiyaa.
Mara nyingi sana Mombasa kila saa stima inakatakata hapa na pale, wezakata kama kwa siku tatu, hatujui ni kwa sababu gani. Sasa nilikuwa naomba serikali hasa waongee na wenye watu upande wa moto Kenya Power watusaidie, manake kama sisi sasa hivi tunapata changamoto sana. Weza beba abiria usiku, kumbe ni mwizi ana silaha, huwezi jua. Una ukifika hapo pesa hupewi, alafu pia anakutolea edha panga ama rungu, anakupiga na kuponya pesa. Kwa hiyo haya yangu kidogo nilikuwa naomba sana serikali pia ituangalie sisi watu chini wenye tunafanya biashara ambazo unakuta unaenda unaingia kwa street kama vile tukatia moto, sisi tunapata changamoto sana. Kwa sisi pia tutakuwa pia ni hatari. Kwa naomba serikali ituangalie.
Ngaibu Ahmed Ibrahim au na magaca xewad Mombasa aw halka waxa taagan ina ka hadal dhibaatada istimarka ka jirta wadanka. Dhibaatooyin badan ee saameysa oo ka mid ah tuugada kulaylka magaalo xeebta Mombasa oo magaalo oo dalxiis loo imaado oo wadamaha kale dadka ku nool oo ku hirtaan oo ku imaadaan. marka martida taa banaanka wada taaganta oo kulaylka guryaha ku wada jir lahayn, marka guryahana wax kastaa ku wada xiran AC, filigaal, hilib kasta aa kula jira. marka dowladda Kenya waxa ay sanaynaa waxaan naga tirto dhibaatadan oo markasta oo soo laabanayso.
bayaan ay soo saartay shirkadda leysa korontada ee dalka ayaa waxa ay ku sheegtay inay ku faraxsan tahay inay dib u soo celisay adeega korontada gobollada ay saameynta ay ku yeelatay sida gobolka Mount Kenya, Koonfurta Nyanza, gobolka galbeedka, deegaanka bartamaha iyo waqooyiga Rift Valley, gobolka waqooyi bari, ismaamulka Nairobi, iyo weliba sidoo kale gobolkan xeebta.
maxamed cabdi bootaan, warbaahinta istaa, bartamaha magaalada Mombasa.